we're doing.
Kalo kelen donna Trump ka fanga daminɛli kɔ, CEPAC ni o ye conservateurs ka san lajɛba ye, u galabu kɛnɛyalen y'u ka tile naani ɲɔgɔn kunbɛba dabɔ. Olu minnu ka politiki hakilina jatelen bɛɛ ka sinsinnen don lada, du ani kɔrɔlen ko matarafali kan. Mɔgɔ batan ɲɔgɔn de bɛ to ka ye o lajɛ kɛnɛ kan o mun dayɛlɛli yɛrɛ senfɛ alamisadon, États-Unis ɲɛma dankan J.D. Vance ale ye jamana ɲɛma donna Trump ka kalo kelen fanga baarakɛlenw lafasa.
President Trump, what makes him such an effective negotiator? I've seen this in private.
Ako ni Donald Trump ko abe kuma nyonyo ke abe kuma babu bela jenene kan wa obe do funtini bo Amerika kuna fundi soula. Sabula oba foko kunjumela ani Urusi be kuma. A obe seka danski kelela chogo di kasura ani Urusi ma kuma. Ma fe onfe seme kelena anu kelengele bela jenene kan aka kuma wasa ka seka danski kelena. Wa abe na odeke.
I actually want to bring the conflict to a close, and I know the president does, but...
Ka fara États-Unis conservateurs maba dɔw kan, o politiki hakilina ɲɛma wɛrɛw olu bɛna bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ, i n'a fɔ Italie ministre ɲɛma Giorgia Meloni, Argentine ɲɛma Javier Milei, politikitɔn ɲɛma dɔw fana makɔnɔnen bɛ i n'a fɔ Jordan Bardella ka bɔ Faransi, ani Royaume-Uni kaw olu ka Nigel Farage.